Angelina, Angelina, Angelina.
Arms, 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 arms.
When I see you, my heart skips a beat. When I'm with you, I feel in paradise. Oh na na na,
ah ah, Angelina.
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 Angelina kipenzi, wanikumbusha zama za enzi. Umenishika kishenzi, ona biti linavyo kuenzi. Minaenza nikupeleke bamba we,
Angelina.
Minaenza kamuone mama we,
Angelina.
Haupendi miogo, tukifika basi onja kidogo, onja kidogo. Piga dundu kidogo, kule kwetu wanakesha kama popo,
kesha kama popo.
Haupendi miogo, tukifika basi onja kidogo,
onja kidogo.
Piga dundu kidogo, kule kwetu wanakesha kama popo. Oh na na na,
ah ah, Angelina.
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 Come and pick my hand, we go, 'cause I'm gonna need some more. I will pamper you for sure. Nakupenda and you know. When you chukwa na bao, wakitona wana sepa mitini,
sepa mitini.
Wana fujo za nyao, wakidai unawapiga za chini. Nakupenda kila siku, nakupenda kila saa. Naomba twende taratibu,
Angelina.
Nakupenda kila siku, nakupenda kila saa. Naomba twende taratibu,
Angelina.
When I see you, my heart skips a beat. When I'm with you, I feel in paradise. Oh na na na,
ah ah, Angelina.
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 Sele 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 mama wewe,
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 Angelina.
Sele 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 mama wewe, sele 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 mama wewe, Tasha.